adekyee foforɔ apue asetire mu ayɛ dɛ sɛn kane no afei na metumi ne mabusua ne me nnamfo agye yɛ ne wɔ wiase ɛyɛ me sɛ na metumi atene me nsa asɔ soro no seesia nso meyere bɛnku ne ne nkurubankwan no ayɛ dɛ akɔnɔ akɔnɔ sɛn kane no me nkwadaa mmienu no nso anya anigye a ɛnyɛ agorɔkoraa nanso na abrabɔ ɛnyɛ frɔmfrɔm saa wo me ne mabusua ohia ne abɛbrɛ sɛ ayɛfɛɛ mu no ɛnyɛ agorɔ kɔpem sɛ madamfo bi ɛkyerɛ me Bayport Financial Services Minute aduasampo enuru eno mama me bosia e ma me yere de shaase e fa eno ma eton ye na na dwedi e ko soro ma ne shaase de ne mfa so epia aban adwuma bosuma ketu ya meji no achi sesia ne dwedi no tumpon a enya agorokora school fees nya ye dagwini biom eno ne ebredi kan a me bapanyi no enya enije eka 1 plus 1 eye 2 na enije she makume mumma enije ne eseria na e won anim no sikempo entumi ntuyaka Bayport Financial Services would dachi a easy CR.